Bubba made it.
Yeah, you know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Class.
As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tuna waka.
Tuna waka, waka waka waka, tuna waka.
Manyange matume timba yechu yechu. Nataka we mumeni tongo ziasi petu. Atuna body tuko tunafanya yetu. Mdogo mdogo tunafweshi mtani kwetu, yeah. Kama tuko kwa madiba, tunafuatisha misiba. Ukitukusa ni miba, wanataka kuni iba. Oh no no no, nipeni zo shikamo. Mani mani wamo, tuwezi kushiba minyo, yeah. Sipangi nafanya nacho penda. Nanukisha mtani kama chemba. Maisha yangu yanatoa udendo. Toto line online kama mlenda. Nasa maklub na bonga na shpapi. Nje wana mamishkana mashati. Bige pande zote kama samaki. Oh yeah, wana tamaki. Wana nisaka ila wani party. Kila mwezi tunabonga la party. Kuma duniani kwa chati. Sije na gwanda za kaki.
As you know, tunawaka. Nama demo kali, tunachapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tunawaka.
Tunawaka, waka waka waka, tunawaka. 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 Tunawaka.
No fake song, got my friends with me. Mi mtoto town, sijava mia mjini. We mshamba, utanambia nini? Got a 99 problem, sana bow. Nasa chiku bow. Wensako tu, we take it to nakimbi sana. Kiona misha, zile weki, tunajichanganya. Tukipata, tunaweka, tunadhikusanya. Tunarusha, you are go feel free, mana. Atuna shida, wing, wing right now. Ring. Check your chains, ring, ring right now. Ring. On your wizard like a mean queens right now. Where we show me to make shillings right now. Tuna show love to puna your own suffer, you know. Talking deals up for sour tuna waka window. Woki tuna na bunduki to shawaka window. Huko kote tuna waka tuna simia kino. As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mnari tunawaka.
Tunawaka, waka waka waka.